dan je kao moj sensio. Sensio, ja, ja, she's my sensio. Sensio, kitan dan je kao moj sensio. Sensio, ja, ja, she's my sensio. Sensio, kitan dan je kao moj sensio. Sensio, ja, ja, she's my sensio. Sensio, kitan dan je kao moj sensio. Sensio, ja, ja, she's my sensio. Ej, kung fu, kwenye bedi kung fu. Kwenye grupu la warembo wendo wangu po. Mezunguka kila kona, no one like you. Uwa ridi langu penzi lako perfume. Oh my god, ooh baby, oh my god, I'm in love, yeah baby I'm in love. Wendo dawe na unifanya mini pone. Hata nkua nawe daily si choki hata tone. Wendo dawe na unifanya mini pone. Hata nkua nawe daily si choki hata tone. Sensio, kitandani kama sensio. Sensio, yeah, yeah, she's my sensio. Sensio, kitandani kama sensio. Sensio, yeah, yeah, she's my sensio. Sensio, kitandani kama sensio. Sensio, yeah, yeah, she's my sensio. Sensio, kitandani kama sensio. Sensio, yeah, yeah, she's my sensio. Kutuchucha so rahisi, wanga muanga man. Baraka katupa mwenyezi, kwa nini mtuchulie? Nipe mapenzi ya thati mpaka wanafiki wa umie. Nipe mapenzi ya thati mpaka mwisho watu chunie. Pakavu no utelezi, njia yetusie. Tena ku confidence, wachani kungangane. Nipe mapenzi ya thati mpaka wanafiki wa umie. Nipe mapenzi ya thati mpaka mwisho watu chunie. Sensio, kitandani kama sensio. Sensio, yeah, yeah, she's my sensio. Sensio, kitandani kama sensio. Sensio, yeah, yeah, she's my sensio. Sensio, kitandani kama sensio. Sensio, yeah, yeah, she's my sensio. Sensio, kitandani kama sensio. Sensio, yeah, yeah, she's my sensio.